Nena. Maneno wacha, 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 maneno wacha, 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 maneno wacha, 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 maneno wacha, maneno wacha, maneno, maneno wacha, maneno wacha. Maneno, takuba, takuba, chop 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 chop. Maneno wacha, maneno wacha, maneno wacha, wacha, wacha. Maneno wacha, maneno wacha, maneno wacha, maneno wacha. Give it up, give it up, give it up. Hehehehe